Igbo bụ Igbo, mma mma nọ. N'ụbọchị nke taa na Igbo Proverbs, Idioms and Phrases, anyị ga-ekwu maka inwe obi ekele. Ọ bụ ihe ọṅụ na ndị mmadụ kwupụtara ma gosipụta ka obi dị ha nyegara ndị mmadụ ibe ha, karịsịa mgbe ha nọ n'etiti anyị. Ndụ adịghị adịgide. Biko kelee ma kwanyere ndị mmadụ ugwu maka echi dị ime, onweghị onye ma ihe ọ ga-amụ. Mụnwa bụ Blossom Ozurumba na-anabata gị dịka oge niile. Ngwa were ilu nke ga-abara gị uru. Ere oke ọkpa n'ogbe, agbata obi amara na iteta ụra bụ ọrụ. N'ịkọwa ya n'okwu bekee, nke a pụtara: when the neighborhood roaster is sold in the market square, the entire neighbors will finally know that it takes some effort to wake up daily on time. Ngwa were otu ọmụmaatụ ọdịdị ya n'asụsụ bekee: you never know what you have until you lose it, and once you lose it, you will never get it back. Cheta na ọ bụ ndị otu Igbo Wikimedians User Group wetara unu ya bụ Igbo Proverbs, Idioms and Phrases. Biko gaa na www.wikimediaigbo.org ka ịkpọtụrụ ha ma kelee ha maka nkwado ha. Maka ihe ndị ọzọ gbasara usoro nke Igbo Proverbs, Idioms and Phrases, biko gaa na www.igbopip.com ka ịmara ha na uju. Ndeewo ndị ọma pụrụ iche.